Muzi ula kwa urefu kamba yake. Hakuna kifaa cha mtu zaidi chake. Walume tuna hustle,
hustle,
hustle, still bado si watafutaji.
Walume tuna hustle,
hustle, wataftaji.
Wakati umefika yani kumepambazuka, twapandisha mzuka na shangaa unashituka. Hebu bumburuka kama umeshagutuka, ili usigeuke jiwe utakiwi kugeuka. Ni siku nyingi tunakuja kama madingi, na kama kawaida yetu tutaongea ya msingi. Ni siku nyingi mistari inawapa masingi, ma MC mna mambo mengi, rap haina king. Atupa kirangi wala turingi, misijivungi na tena sijitengi. Usipoteze muda mwingi, watakubambika kichungi. Sitajitungi ili niseme kweli, mebadili maadili. Bono umeifanya dili ya walali kama midoli, ya lali mpaka dalali. Wingi wa rasilimali, wachache ndio wenye mali. Maisha kamali, mi unikumbusha mbali.
Muzi ula kwa urefu kamba yake. Hakuna kifacho mtu zaidi chake.
Walume tuna
hustle.
Kulima utamani mvua, kijua pata chipua. Mimea nayo itakua, kitoa kingula radio. Najua takamua na show tatusua. Mini fuso slete uka kansha kataka manyuki ukia vaga. Italia kila mta usikue maiti ya bala. Kima nakupa na saa ni mkadini, utoki deka tisini. Muzi hula urefu wa kamba yake. Nkipiga komesho haivumi acha nkipake. Kimfa acho mtu siku zote ni mali yake. Njia pishi ka odinga iwe kipimo chake. Unachofanya jiamini, ndo urefu wa kamba yako. Licho nacho thamini, wenzako hawako nacho. Fungu wa macho jirani yako, panda kichwani adui yako, ili usirudi kule utokako. Wapo wanangoja anguko lako, ili waone na mwisho wako.
Muzi ula kwa urefu wa kamba yake. Hakuna kifacho mtu zaidi chake. Walume tuna haso, haso,
haso,
still bado si watafutaji.
Walume tuna haso,
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 still bado si watafutaji. Muzi ula kwa urefu wa kamba yake. Walume tuna haso,
haso,
haso, still bado si watafutaji.
Walume tuna haso,
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 haso, still bado si watafutaji.
2018, kikosi cha mizinga. We back again in the business, you already know, already know. Tunakula urefu wa kamba yetu, na wewe kula urefu wa kamba yako. Jack Power, Chege Chigunda, ha, ha.